kwangana dupfu busa.
Mureke tubumwe dufatane dukomezanye. Umwanzi satani abure aho yame.
Vandimwe tubeho nk'abazimara, tureke kubaho nk'abatarayimenye.
Urwaye nawe tumusindagize. Shaka nidashima nimuze dukundane nibyiza.
Shumugisha.